keys. Simme janame. Oh yeah.
Big Trend.
Oh yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah.
Dick is walking the lake.
Jimwemwe Zambili sindinganene. Jabesindimvetsa chimene. Umandi kondela ine. Ndika kuona you. Ntima wanga wu. Uma kunda ku. Kukunda for you. Chimwemwe. Ndika kuona ndima mfa chimwemwe. Aine chimwemwe. Ndika kuona ndima mfa chimwemwe. Aine chimwemwe. Ndi mango sekerera, ngati ndapepera, mene umaendera, chili chonse ndi mango vomera. Look what you did to me, I'm so addicted to you, I'm so in love with you. Ndibwela undi satire, satire, funa ndi kukwatire, kwatire, chikwa ndi chopanda malire, malire. Malire, malire, eh, eh. Chimwemwe. Ndika kuona ndima mfa chimwemwe. Aine chimwemwe. Ndika kuona ndima mfa chimwemwe. Aine chimwemwe. Oh yeah, 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 yeah.
What a man of terror.